Rute 1 verse 1 Kwathe mihleni abahlulela ngayo abahluleli kwaba khona indlala ezweni umuntu othile waseBethlehem Juda wayo kuyohlala ezweni laka Moabi yena nomkakhe namadodana akhe amabili verse 2 igama lalo muntu lalingu Elimeleki igama lomkakhe lalingu Naomi amagama amadodana akhe amabili ayingo Mahaloni noKiliyoni babengama Efrata aseBethlehem Juda bafika ezweni laka Moabi bahlala khona verse 3 uElimeleki umyeni kaNaomi wafa kepha yena wasala namadodana akhe amabili verse 4 azithathela abafazi kwabesifazane baka Moabi igama lomuye lalingu Opa igama lomuye lalingu Ruth bahlala khona kwangathi iminyaka eyishumi. Verse 5 uMahaloni noKiliyoni bafa bobabili. Owesifazane washiyake ngabantwana bakhe ababili nangumyeni wakhe. Verse 6 wayesesuka nawomalokazana bakhe ukuba abuye ezweni lakwaMowabi ngokuba wayezwile ezweni lakwaMowabi ukuthi uJehova uhambela abantu bakhe ukuba abaphe ukudla. Verse 7 waphuma endaweni lapho wayekhona omalwazana bakhe benaye. Bahamba ngendlela yokubuyela ezweni lakwaJuda. Verse 8 uNaomi wathi komalwazana bakhe ababili, hambani buyele kube yilona lowo endlini kanina. UJehova makanenzele umusa njengalokho nanenza kwabafileyo nakimi. Verse 9 uJehova makaninike ukuba nifumane ukuphumula kube yilona lowo endlini yomyeni wakhe wayesebanga badazuluka bakhala. Verse 10 bathi kuye, hayi, kepha sobuyela nawe kubantu bakini. Verse 11 wayesethu Naomi, buyani madodakazi ami, nohambelani nami na, ngisenamadodana ezibilini zami ukuba abe ngabayeni benu na. Verse 12 buyani madodakazi ami nihambe ngokuba sengimdala ukuba ngibe nomyeni. Noma ngangithi nginethemba noma ngingaba nendoda kulobo busuku ngizale amadodana. Verse 13 beningawahlalela aze abe ngakhululeyo na, beniya kuzivimbela ningabi namadoda na. Hayi madodakazi ami, kumunyu kimi ngenxa yenu ngokuba isandla sikaJehova siphumele kimi. Verse 14 badazuluka baphinda bakhala, u-Opa wamanga uninazala kepha uRuthi wanamathela kuye. Verse 15 wathi, bheka mnawethu usebuyele kwabakubo nakonkulunkulu wakhe, buya nawe umlandele umnakwenu. Verse 16 kepha uRuthi wathi, ungangincengi ukuba ngikushiye ngibuye ngingakulandeli, ngoba lapho uya khona ngiyakuya khona nami, nalapho uhlala khona ngiyakuhlala khona nami. Abantu bakho bayakuba abantu bami, uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wami. Verse 17 lapho ufela khona ngiyakufela khona nami, ngimbelwe khona. Jehova akenze njalo kimi, enezele futhi ngokuba ngukufa kuphela okuyakusahlukanisa. Verse 18 esebonile ukuthi uzimisele ukuhamba naye wayeka ukukhuluma kuye. Verse 19 base behamba babili baze bafika eBethlehem. Kwathi sebefikile eBethlehem wonke umuzi wanyakaziswa bathi, lo unguNaomi na. Verse 20 wathi kubo, ningangibizi ngokuthi uNaomi, ngibizeni ngokuthi uMara ngokuba uSomandla ungiphathe ngomunye omkhulu. Verse 21 ngahamba ngigcwele uJehova ngibuyise ngiyise, ningibizelani ngokuthi uNaomi lokhu uJehova efakazile ngami uSomandla engenzele okubi na. Verse 22 wabuya-ke uNaomi kanye noRuthi wakaMowabi umalokazana wakhe owabuya ezweni lakaMowabi bafika eBhethlehema ekuqaleni kokuvunwa kwebhali.